ịbụ chukwu onye ebube aka na agwọ ọrịa eze. Haleluya, haleluya. Chukwu onye ebube apata na-enye nwa eze. Haleluya, haleluya. Ibu chukwu onye ebube aroma na-enye nwa. Haleluya, haleluya. Amen. Ibu chukwu onye ebube onye na-edu ndị ije eze. Haleluya, haleluya. My God. Chukwu onye ebube onye na-edu ndị ije eze. Haleluya, haleluya. Ibu chukwu onye ebube aroma na-enye nwa eze. Haleluya, haleluya. You are the mighty God, the great I am. Hallelujah, hallelujah. You are the mighty God, the great I am. Hallelujah, hallelujah. Chukwu onye ebube aroma na-enye nwa eze. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Mere onwe ha, mere onwe ha. Mere onwe ha, kụwa nwe mara n'ibuchi. Mere onwe ha,
mere onwe ha, mgbe bojude. Mere onwe ha,
onye ọma.
Mere onwe ha, isi ya kedu. Mere onwe ha,
aroma na-enyere.
Ọnụ kwuru njọ ga-ekwu mma. Mere onwe ha, ike dị nsọ gị dike. Emere onwe gị aha Jehova. Emere.
singi bia meron wega hata bia meron wega ha oburu ni bia meron wega ha ni mendo owa gamara na ibuchim amen. Give me a wrong way, I do me for Judah Kim Jabamba. I put on if you're a wrong way, I need Mendo. Oh, I got Mara. Now you put him. Merong way, oh, Yama. Merong way, give up a merong way, merong way, merong way, merong way, yeah, merong way, merong way. Oh, I want more than any butchin, merong wega.
Merong wega, I'm a kurezurike, come on. Merong wega.
Merowega, I think if you're Merowega, honey, Mendo. Oh, Merowega, how do you ever do that? Merong wega ha, I think if you're merong wega ha, I do me bon ke jude mo, I bono ni merong wega ha ni mendo, o agamara. Naibuchim, glory, merongwega, merongwega, Jehovah merongwega, 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 I sing it merongwega, 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 merongwega. Jesus, now you got it. Jesus, now you got it. When you see the gagachi, a foyer kero. When you see the gagachi, a soya koye. Jesus, now you got it. Jesus, now you got it. When you see the gagachi, a foyer kero. When you see the gagachi, a gasoya koye. Onyama,
daddy, so soggy, got you. On your sinigashi, a foyer kero. On your sinigashi, a gasoya koya.
Why are so calm?
You meant to me, Len, and a giga chirim. Even Nasoya, and a giga chim. On your sinigashi, a foyer kero. On your sinigashi, a gasoya koya. Chirigaba.
Jesus, now you got you, nobody. Jesus, now you got it. When you see the gagachi, a foya kero. When you see the gagachi, umuchine kasoya koye. Chirigamo, Jesus, now you got it. Oh, yama. Jesus, now you got it. Oh, onye sinigagachi, efo ya kero. Onye sinigagachi, agaso ya toye. Jesus, now you got it, no bother. Jesus, now you got it, oh. When you see me, got it, and for your kero. When you see me, got it, I got so ya for ya. Jesus, now you got it. Jesus, now you got it. When you see me, got it, and for your kero. When you see me, got it, I saw ya koye. Ojigidere, 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 akaya toro galogasai. Ojigidere mbem naga no baruza. Ojigidere akagi toro galogo. Onye ne dugare mututu ne hiye na vale. Ojigidere akagi toro galogo. Akaya toro koloko. Oh, hallelujah. Asimo jigidere mo, o jigidere mo. I jigidere, manaka gitoro koloko. Onye ne dugari mwaya no sutu ne inye na vale. I jigidere, akaya gitoro koloko. O jigidere, o jigidere, o jigidere, akaya toro koloko. Ojigidere mo, ojigidere mo, ojigidere mo, akaya toro koloko, ojigidere mo.